njengamanje konke lokho kwenzeka empilweni yakho sekumi kwizolo. Ngeke usabuyele emumva kukho. Nakuba ungakuvumela kukuhluphe emoyeni wakho. Njengoba ngeshwa kwabanye kubanjalo. Angiqale ngibingelele, ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. Ngingusibalo Pithi Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Angazi noma uswa kwakucabanga yini ngalendlela. Kodwa ukukhathazeka ngezolo kuyinto engenamsebenzi walutho. Eyinto enizonke ongazenza kulokhu kuphila. Alukho nolulodwa ongaluguqula ngezolo lakho. Ngakho kunalokho, abanye bavese bakhathazeke ngekusasa labo. Futhi lokho kukhathazeka, noma ngabe okwezolo, okwemanje, okwekusasa, kungagcina sekukhubaza, kukumise into onodinga ukuzenza. Kukumise ekupheleni impilo echichimayo uJesu eza ukuzokunika yona. Ngakithini impendulo? Esibili, Isikronike 7:14. Uma ngivala izulu ukuba ngabikho mvula, noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidlizwe, noma ngithume isifo phakathi kwabantu bami, bayithoba abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafuna ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelela isono sabo, ngiphilise izwe labo. Mlaleli, inhlupheko ayenzeki uNkulunkulu engaboni futhi ingekho egunyeni lesandla sakhe. Lokho kunesiqinisekiso sakho. Siphendula indlelani pho uma kusuke kunjalo? Siphenduke ngoba lokho kusemandleni ethu, ngoba imvamisa kusuke kuyimiphumela yezono zethu futhi sikhuleke. Njengoba omunye wake washo ngalendlela wathi, ukukhathazeka yinto esuke siyiququda emicabangweni yethu kodwa esingeke sayiguqula noma sesithanda. Ebese kuzothi umkhuleko yingxoxo noNkulunkulu ngezinto angaziguqula yena. Zithobe, uthandaze futhi kulele kuwe ukuphenduka ezindleleni zakhe ezimbi. UNkulunkulu uyokuphilisa.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067-706-0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.